Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kunohlolo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolo sihlanu ekuseni mlaleli ngilithathe lelithuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasena siphinde sibonga nakumphathi ohlelo usiboleka lelithuba mphathi ohlelo uNkulunkulu akubusisi. Mlaleli sisaqhubeka ke nendaba yethu la sibonisana khona ngezwi likaNkulunkulu ngoBiliam noBalak. Ivikele endlule sibonile mlaleli ukuthi asikho siqalekiso esiya kuba phezu kwakho uma umethemba ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu ugcina izwi lakhe umkhonze ngamandla akho onke umthande mlaleli ungazenzisi ungamkhonzi ngezindebe zomlomo ungenzi show off ukuthi nawo abantu babone ukuthi nawo uyamkhonza uNkulunkulu cha uNkulunkulu ubheka ekujuleni kwenhliziyo yethu akabuki isimo sethu kwenza kwethu kepha ubheka ekujuleni ukuthi inhloso yakho ngokwenza lokho yini mlaleli ngoba abanye bethu sifunda amaBhayibheli siwafundela abanye singazifundeli thina sizakhe ukuze sikwazi ukwakha nabanye abanye bethu imisebenzi yethu iyasiphikisa ukuthi singamakholwa singabantwana bakaNkulunkulu izenzo zethu azivumelani nalokho esikushoyo thina ngezindebe zethu zomlomo manje sibonile ke mlaleli ukuthi uNkulunkulu uma anenhloso ngempilo yakho iBhayibheli lapho lesibeselithi ke ayikho milingo engamelana nawe mlaleli akukho nokubhula okungamelana nawe mlaleli uma umethemba uJehova umkhonze ngenhliziyo yakho yonke ngamandla akho onke umthande mlaleli siyaqhubeka ke ngaphinde ngasho ngathi umuntu okufisela izilokothe ezimbi umuntu okufisela ukuba ungaphumelele empilweni akadeli akaphela amandla umuntu okuqalekisayo okuthakathayo akadeli akapheli amandla mlaleli thina ke siye silingeke mlalelo uma kukhona nje inhlasane lesiyibonayo ukuthi hey kwangathi izinto zihamba kahle bese siyamkhohla uNkulunkulu sikhohle ukuthi lo muntu ongafisi ukuba uphumelele akadeli mlaleli akozeli futhi nalowo muntu loyo ukufuna ukuthi ungaphumeleli ngakho ke wena ke uma uzodlala enkonzweni uma uzodlala kumkhonzeni uNkulunkulu uma uzomkhonza uma sobona izinto sezinzima ekhani ukugijima kuyomkhonza uNkulunkulu kepha uma sezi ride bese uyahlehlela nyovana ke uthi amandla akho ukuhlakanipha kwakho hey hayi kwasha kwacima mlaleli umuntu obhekene nawe oqalekisayo okuthakathayo as long as aphila akadeli ngakho ke nawe ke yenza njengaye mlaleli ukuthi uma umkhonza uNkulunkulu as long usaphila ungadeli ungaphela amandla ngesayizwe lenkosi lithi abantu abasha bayaphela amandla bayawa nokuwa kepha laba abamethembayo uJehova oh bayandiza njengezinkosi bengapheli amandla bengakhathali ngenxa ukuthi ke bayemethemba uJehova. Ake sizoke ku-25 kuNumeri chapter 23 verse 25. Sizokuthi ubhala kuthini? UBalak wayesethi kuBiliyami, ungabaqalekisa nokubaqalekisa futhi ungababusisa nokubabusisa. Usuyabona ukuthi abantu abafisela abanye abantu into embi abadeli kufana neinkabi inkabi zistudisha impilo yakho ziyafunda ukuthi uhamba kuphi wenzani ukuze uma zigadla bese ziphele endaweni kungakho ezinye azitholakali nokuthalwa ngenxa ukuthi babheka impilo yakho bakufunda ukuthi uhamba nini wenzani uhlela kuphi into efana nalo ngithe kuyo mlaleli umuntu okufisela izinto ezimbi akadeli empilweni ngakho ke why wena udela ukumkhonza uNkulunkulu. Why wena uphela abandle kumkhonzeni uNkulunkulu? Why wena uphela amandle kumdumiseni uNkulunkulu? Why wena uphela amandle kufundeni izwi laNkulunkulu? Why wena uphela amandle ekuthandazeni ekukhulekeni mlaleli? Uphela amandla.
UBhalaki la, iBhayibheli lithi, wayesethi kuBhiliyamu, ungabaqalekisa nokubaqalekisa, futhi ubabusiso nokubabusisa. Usuyabona ukuthi lesibusiso asiphumi ekujuleni kwenhliziyo yakhe. Bekumele aqale ngaso. Kepha ke uqala ngesiqalekiso, agcine ngesibusiso. Athi ungabaqalekisa nokubaqalekisa, ungababusisa nokubabusisa. Ake sizwe ukuthi izwi leNkosi lithini kuverse 26. Kepha uBhiliyamu waphendula wathi kuBhalaki, angikutshelanga yini ukuthi konke uNkulunkulu akukhulumayo ngiyakukwenza na? Wathi uBhalaki kuBhiliyamu, ake uze ngikuyise kwenye indawo. Mhlawumbe kungaba kuhle emehlweni kaNkulunkulu ukuba ungiqalekisele bona uselapho. Verse 28. UBhalaki wamisa uBhiliyamu esiqongweni sasePeruri elibheke ngenzansi ngasehlane. UBhiliyamu wayesethi kuBhalaki, ngakhele ama-altari ayisikhombisa, ungilungisele izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama ezisikhombisa. UBhalaki wenza ke njengalokhu eshilo uBhiliyamu, wanikela ngenkunzi nangenqama kulelo nalelo altar. Ake ngithi mlaleli, umuntu uyazi ukuthi isiqalekiso siyingozi kangakanani, futhi uyazi ukuthi nokuthakatha kuyingozi kangakanani. Ngakho ke uyabona la ukuthi akadela amandla. Uyazi ukuthi uma esezolwa nama-Israyeli uzowanqoba ngenxa yokuthi azobe ebanjwe isiqalekiso. Ngakho ke agadle ke mlaleli ngendlela agadla ngayo. Ake ngithi kuye mlaleli, kwesinye isikhathi abanye bethu sihlupheka ngenxa yokuthi kukhona labo abathesta izinto zabo, bazithestele la kuwe. Hayi ukuthi bayakuzonda, hayi ukuthi balwa nawe, kepha bazithesta mlaleli ukuze laba abazifunayo bazithole seziredi. Mlaleli, ngakho ke uNkulunkulu angakuvikela kulabo abagadlayo, aphinde akuvikele nakulaba abathesta izinto zabo ku la. UBhalaki akaphela amandla. IBhayibheli lithi usumthatha umikisa kwenye indawo futhi usethi ke mhlambe uma kule ndawo leyo uNkulunkulu ngakuzwa ukuze uqalekise lesi sizwe sakwa-Israyeli. Ake ngithi kuye mlaleli, neyinqeko nazo kwesinye isikhathi ziyakwazi ukukuqalekisa. Ake ngiphinde, nezinqeko nazo uma ungazithukuthelisa ezinye zazo ziyakwazi ukukuqalekisa. Lalelake, uBhiliyamu inceku kaNkulunkulu, bambize ukuthi azoqalekisa isizwe sikaNkulunkulu. Futhi ungacabanga ukuthi uphephile wena kwasha kwacima, kepha-ke uNkulunkulu angakwazi ukumelana nenceku yakhe ekuqalekiseni wena uma umkhonza ngenhliziyo yakho yonke, uma umthanda ngenhliziyo yakho yonke. Isiqalekiso senceku angeke sinamathele kuwe mlaleli. Angazi noma uyangizwa yini na. Isiqalekiso somfundisi wakho, isiqalekiso somphristi wakho, isiqalekiso sobishop wakho angeke sinamathele kuwe uma kunguthi wena wenza intando kaNkulunkulu, wenza lokhu uNkulunkulu athi awokwenza. Lana ke uBhalaki ufuna ukuthi inceku kaNkulunkulu iqalekise isizwe sikaNkulunkulu. Usuyabona ukuthi uSathane uma sangenile phakathi kwabantwana baNkulunkulu udala ini, usebenzisa omunye umuntu futhi ukuze adale ingqushungqushu phakathi. Ake ngiphinde ngithi kuwe, mawungadeli ukumkhonza uNkulunkulu, mawungaphela kamamandla ekufundeni izwi laNkulunkulu nasekukhulekeni nasekumthandeni uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Ungenzi show off ngokukhonza uNkulunkulu, kepha khonza uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. uNkulunkulu uyakwazi. uNkulunkulu futhi akozeli, akalali, ukujongile mlaleli. Ngenxa yesikhathi ngithatha leli thuba ngiliphinisele kumphathi ohlelo. Mphathi ohlelo, intambo kwezakho, baba yilapha ekhaya mlaleli.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Prayer, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. we will faithfully pray with you.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now, www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.